ngibekezelile ngizokothuma kodwa ungezwile wathi ngikwesa cela ungethwalise ungithume nami kunini ngizulazula ngibekezelile ngizokothuma kodwa ungezwile wathi ngikwesa cela ungethwalise ungithume nami baba tjami how to mommy baba to mommy nami baba to mommy nami kunini ngizulazula baba shumana baba to mommy nami Baba to mommy not Unini ngishula zula Baba to mommy not Baba to mommy not Baba to mommy not Unini ngishula zula Baba to mommy not Baba to mommy not Baba to mommy not
Baba to mommy now. Baba to mommy now. Baba to mommy now.